no kwange yekwe subiryange yekwe mulokozi wange yekwe atandekerera yekwe mukwano kwange yekwe subiryange yekwe mulokozi wange yekwe atandekerera
bwenjululira obulamu bwange
nendaba ebirungi byokoze fukamira nze nkusinze kuba yekwe atandekerera zanikoyagala bwoti nosalawo mberewo nfukamira nze nkusinze
kuba yekwe atandekerera
yekwe
mukwano gwange yekwe subiryange yekwe mulokozi wange yekwe atandekerera
yekwe
mukwano gwange yekwe subiryange yekwe mulokozi wange yekwe atandekerera
zani kwoyagala bwoti nosalawo mberewo kamfukamire nze nkusinze kuba yekwe atandekerera zani kwoyagala bwoti nosalawo mberewo fukamira nze nkusinze kuba yekwe atandekerera
Wange, yekwe, atandekerera.